systems and build things up.
Say it in a put it up where I ever is story so alongside Roiti.
Mayo in the Nada for Bamposa Mochilongo Machala.
Mayo in the Nada for Bamposa Mochilongo Machala.
Pela cha pitilira walenga na manone ya pelela Epo wampisha palepa ala fishing kama mishirebepa Wajingisha mchiringi cha lafu My wana ndiwone ni my lafu Lafu mpena itutulu ndabiro kupiliva weboli wandi Palivo nsewa wasala nebo Wajingisha mchikondi ya nipilivepo Mayo nebo nena lafu Wansikwete po nebo no wakunga po Chite mwiko chekeche umpela Nanguna ya baby fuili okubwela Mami wapangwa shalisha mwana kwevi asoide
mwai Mayo hini nalafu wabamposa mchilongo machalafu Mayo hini nalafu wabamposa mchilongo machalafu Ichite mwiko chafurisha wabamposa mchilongo machalafu Ichite mwiko chalampenya wabamposa mchilongo
machalafu
Kashana nizona nikonde sesa Sininga kura inge mwandi uwe mami Kutina vipa kwa mjoti uwe mami Mwamine uone kere mwamine umanifesa You are my future wife, mami. I am depending on you, mami. Love you, wife, beautiful girl. Mavinga tinakuza ine nikukonda. Nishi ine nikukonda. Baby wanga, jio nisakiru. Jauza se mami tikale na yu. Zakutenga mami ine mukuvina. Love ya unipasa ine narubana.
Saiki one want me dead to make it fienta.
Mayo ine narafu wabamposa mchilongo machalafu. Mayo ine narafu wabamposa mchilongo machalafu. It's a temuico chalampenya, bamposa mchilongo machalavu.